toca, sabe?
Kitambi sauna mapinji kwa keja tuna manaira aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna
wabe Wabe
kune kwenye club basi sema wabe nimekoma kwenye game kamugabe pengine nitapiga tu miaka ruwabe mgenge alisi naishi tukibabe nina to them na ita baby kisha nikilewa basi tu ni baby iko nini napiga na daily itabuka basi tukapake date
Wabe
Anani mada mada baby Anani taka taka baby Anani fata fata baby
Analinga na taka mini fate
Anani mada mada baby Anani taka taka baby Anani fata fata baby
Analinga na taka mini fate
Waria, ama lady Maria Akuna numa hapa bana kufuraya Kadia, kaki kata kuingia Tafuta besta yake pita na ya dandia
Buganya mina wakadia Wasupe kwa kona mina wajabia Na genge bado mina wapadia I'm sorry rak na mulu ya busia
Wabe Wabe